Zeka kamu koda suyo mwingi.
Yeah, bitch, is it Victor J, yeah, life. New style, Victor J and Tips, is it Bobby J on the beat.
This is my style in my lifetime.
Wanasema kuwa mimi siwezi ma, wanaipika hibu mobu kama wezi jo. Wanashtuka kuwa mimi naweza tu, najaribu tu kuwa hii ni kionjo ma. Jeka stali kwangu mimi ni noma jo, wezi imba kabla we uja onja ma. Ukipenda jipinde jipinde na yu, nyanyuki enjoy welewe noma. Wanasema kuwa mimi siwezi ma, wanaipika hibu mobu kama wezi jo. Wanashtuka kuwa mimi naweza tu, najaribu tu kuwa hii ni kionjo ma.
This is my style.
Sinyo mwenge ndiso banywete soda. My girl, we lover lover. Inse nawe, we taking over. Atu singa tu manyomo tu manyi infinity. Kwanzi opportunity of fitting emu society. Tuzemba mu community kunenye diversity. Nesuma pifirite bila university. Your reality, mchala wange musilamu wami fast. Body Christante, mchala wange mulogo wa Christante. Ha Christante.
Where's the one? This is my style in my lifetime.
Shuna ota cream kali yenye wenye utamu. Jisikie sometimes uko lazy, feeling free ukacheze kikurezi. Jisikie unayotoa ni jasho, tulia po esha na kinywaji wo.
Vamo recovery, songs to recovery. You know me the ones you see mruga na mande fokale. You know me the big boss, that was a big body. Angena mukatale, HIP. Tulibanji tuingize MVIP. Obute uzibie mbachane kumlaiti. Hey, 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 pe yoni atubaiti. Echena chiduka chigowe so fasti. Cause it's a kite.